ngihlalana nenkinga ngalesiphithi phithi kuvele ngiyakaze nezitha bonke labantwana ngiyabathatha sengifika kubo labo lova kekho vele uzongivimba thatha nechirako bese seni ngiyayiphika imupelepele oh imupelepele imupelepele oh imupelepele imupelepele oh imupelepele imupelepele ngihamba ngihlalana nenkinga ngalesiphithi phithi kuvele ngiyakaze nezitha bonke labantwana ngiyabathatha sengifika kubo labo lova kekho vele uzongivimba thatha nechirako bese seni ngiyayiphika imupelepele oh imupelepele imupelepele oh imupelepele imupelepele oh imupelepele. Imupelepele ngihamba ngihlalana nenkinga ngalesiphithi phithi kuvele ngiyakaze nezitha bonke labantwana ngiyabathatha sengifika kubo labo lova kekho vele uzongivimba thatha nechirako bese seni ngiyayiphika imupelepele oh imupelepele imupelepele oh imupelepele imupelepele oh imupelepele. Baze bangifuna labuthikini bangikhashela nasemakhishini baze bangifuna labuthikini bangikhashela nasemakhishini ngavele ngathuka I can't believe bangifuna nasemakhishini ngavele ngathuka I can't believe bangifuna nasemakhishini.
Bangifuna nasemakhishini.